E aku nui, e aku rahi, huri noa I te motu tēnā koutou katoa. Nau mai ki e ne kohikohi ngā kōrero a wātea nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei, kua whakamanahia te wāhi ki te tiriti o Waitangi e te rōpū Nāhinara I roto I te kawenata o te rōpū. A e tōtara wāhi ruāna te poāri whakahaere o te kura tuatahi I te raki o Pukekohe me ngā hapori Māori tonu e karapoti ana I taua kura. Hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Kua whakamanahia te wāhi ki te tiriti o Waitangi e te rōpū Nāhinara, I roto I te kawenata o te rōpū. E ai ki atu whakairi ora Williams, mā ngai Māori o te rōpū, koirā te tahi o ngā hua nui I puta I te hui ātau o Nāhinara I te rā wiki. Kia tahuri atu tātou.
Ana ko te uru mai o te tiriti o Waitangi ki roto I te kawenata o te rōpū Nāhinara. Hei te tino harikoana te ngākau ko te rōpū, hei tino tautoko I tērā kaupapa. He tino kaupapa tēnā mo te rōpū Nāhinara, ana he mea, he tino hitori mo te rōpū.
E tōtara wāhi ruāna te poāri whakahaere o te kura tuatahi I te raki o Pukekohe me ngā hapori Māori e karapoti ana I taua kura. I ngā rangi tata nei I patu te tokomaha o te hapori o Pukekohe I te rori ki te porotehi me te whakaputa I o rātou ngā pukuriri. Kāore rātou e whakai ana ki ngā tikanga whakahaere o te kura, ā e karanga ana rātou kia heke iho te tumuaki me ngā mema poāri o te kura I o rātou ngā tūranga. I hikoi te hunga ātete nei I te marae o ngā hau e whā o Pukekohe ki te kura, kā mutu I haka rātou I te haka I waho I ngā kēti o te kura, hei whakātu I o rātou ngā mamaitanga. Hei tā Donna Ropiha māma o ngā tamariki o te kura, kua roa o rātou reo e ngū ana I te hunga e noho ki ngā tūranga teitei o te kura. I nāe nei, kua honge honge ai ia a kua tai te wā kia whakarere kēhia e rātou tēnei āhuatanga. Kua heke iho ngā tatauranga o te hunga mauhere ki rō te hinaki mā te 24 o rau. Hai tā te minita o te arapautama a Calvin Davis e harikoa katoa ana ia ki te hekenga o ngā tatauranga nei e ngari he nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro. Anei te reo o Calvin Davis.
Hai, ko te namo o ngā tāngata kei roto I ngā whare herehere e heke heke ana, e heke haere ana. Tia ko heke iho mā te 25 pai heneti, ko te namo o ngā wahine kei roto I ngā whare herehere, ko heke mā te 42 pai heneti. Nā reira e harikoana kia kitai wera whika, engari he mahi nui tonu kei mui a tātou.
Ki te rohe o tauranga moana, te kaumātahi ngā kaumoana o te kaipuke Rio de la Plata kua pāngia e te mate kōwhiori. Koirā ngā kōrero hau kua tukuna e te manatū hauora I tēnei rā, e ai ki ngā pūrongo kāore te hunga tūroro e whakātu ana I ngā tohu o te mate nei, kā mutu kāore anō rātau kia heke mai I te kaipuke. Ā, kei te pūrewa tonu te kaipuke pātatātu ki uta I tauranga moana. Hei tā te manatū hauora e tinga ana he kēhi o mua ētahi a e rapua ana e rātou kia iwa tekau mā whā ngā kaimahi o te wāpū I eke a kētia te kaipuke nei I ngā wiki tata kua hipa kia whakamātau ria rātou ki te mate kōwhiori. Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki tēnei tipōro kua Wikitoria te kapa Northern Mystics I te taitara toa whakaihu waka o te whakataetae netipōro ANZ Championship. I nā pōra tuki ai rātou ki te kapa Mainland Tactics I roto I ngā whiringa toa me te aha I eke tangaroa ngā Mystics ono tekau mātahi ki te rima tekau mā iwa tekau te whakamutunga. E ai ki ngā whakapae koe nei te tahi o ngā tuki ngā whiringa toa tatarawa atu te taumata o te whawhai, te kitea I te hitori o te whakataetae. He oi anō I whakatua nui te kapa Mystics I ngā hauwhā whakamutunga kia toa ai rātou I te taitara o ANZ Premiership I tēnei tau. A kāti ake rā e hika mā kā mutu ake I konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Leiri Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.